Pacino, you a gay?
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still
not. Hey guys, welcome to another episode of the Gazebo Podcast. This is episode 11, hosted by myself, Marvin Kehata.
Your boy, your Yugs. Yagmaster. Yagmaster. Okay, endelea.
Oh, Yagmaster. Adi, nimesawa my AKAs, yani.
Shapita.
Shapita, nisawa. Today we have guests in the studio with us.
Yeah.
Arnold.
Yeah, Arnold. Arnold Mufasa. Mm-hmm. Yeah.
Mufasa, like Baba ya Simba.
Yeah.
Ah, nice.
Yeah.
That's your actual name, Amani?
It was a name I got from high school.
Oh.
Yeah.
Arnold Mufasa, I like it. And also we have Michelle in the studio.
Yeah, Michelle Chalo.
AKA?
AKA, upana AKA is Pitu.
Oh, and by the way, I'm a Molo. How did I forget?
Sour.
Arnold Molo, AKA Mufasa.
Michelle. Don't let us down, it's tradition.
AKA, hakuna jina yenye uko nayo unatakanga watu wakuite nayo.
Hatukujudge.
Hey, sawa basi.
Yeah.
By the end of the episode, tutakuwa tumepata.
Yeah, tutakuwa tumepata.
Yeah. So, guys, we know it's been quite a long time, and that has been brought by, oh no, isn't it acts of God, ama?
Yeah, shamba la mawe.
Yeah.
Shamba la mawe. Hizi vitu hatuna control over, zofanyika tu yani.
Mm-hmm. So we both had student attachment, and as those who have been there, mnajua too how it can be a bit tough for your time schedule.
Mm-hmm.
So meeting and all, ilikuwa too ngumu because everyone is somewhere different.
But I feel like if I could explain when you tumetoka pia, like you should just understand life.
Adulting.
Tutendelea tu like we. Ni kama tuko tume vanish, tutendelea tu from where we left off. Sindio, Kevo is not with us in studio today. Mashughuli kidogo kidogo, but he'll be with us maybe in the next two episodes. Sindio?
Definitely.
Yeah. Ano, ni kama humwendi okay. Pia unaweza tunaretia pia.
Hey.
Yeah, so the tweet. This guy tweeted a screenshot and the tweet says, sidhani nitaifika hii level ya kuambia msee achunge dem vile toxic 254 aliambiwa na msee menu kunja napitia. Yeah, so the screenshot goes like, oya bro ni aje. Then ni nani the other party. Naitwa, the name is blocked, but naitwa fulani. Nataka tukaongeeka gentleman for once about dem anaitwa blocked, the name is blocked, okay fulani. Najua we huna mistake kumapproach na kila shit ni about her. Ni dem fiti but sasa it seems like I'm a fool for you instead. Nilikuwa naishi na ye kwangu but I'll have to move out after nili found out about you guys. Ni dem ana need a lot of attentions na moral as well as material support. Juu ame go through a lot sana na life. Mpende na umtreat fiti bro. Anakupenda by the way. Just give her the rest because she deserves that. Oh.
What have you concluded from...
from the above?
Eh.
Leza muktadha wa dondo.
Watana kimbe. Watana wana fight ya responsibility squeeze. Like literally umse... alikuwa anataka kuendelea na hizo responsibilities za kulea udem.
Mm-hmm.
And shit.
Kukua na yeye. Yeah.
Lakini udem, basi udem ni kama amepewa mikoroga jamaa wawili. That's the only possible conclusion juu. Hadi jamaa mchukue amweke kwa nyumba yake, tena mwingine amchukue amweke kwa nyumba. Yeah.
Lakini sasa umse mwenye ameenda kutext.
That guy.
Umse, sidhani yako sawa.
Ama unaweza angalia from this perspective, labda huyo dem ni baggage sana kwake, ndo ana text mse mwingine like labda anamchocha
huyo dem angekuwa baggage huyo jamaa ange text huyo jamaa
ange text and I make effort to get the number of the other guy.
No wonder nasema yuko sawa juu.
Yeah. Angeacha tu yende tu.
Bro, kama angekuwa na feel hiyo baggage ni mzito, mimi nikwambia wewe sahihi. Upate mtoto na kumbe si wako, realized wako, sutafurahi.
Yeah,
utaenda kuambia baba yake mwingine mpya.
Huwezi furahi, hauna responsibility.
Manze, hii life ni ngumu sahihi, man. Kuweka mtu kwa nyumba yako.
Unampea food, unampea kila kitu
anataka. Kuchaji simu ni steamer bado. Hey, but umsali give a lot for the relationship. Unajua kuleta dem kwako hiyo. Hakuna hata streets kwa equation yako. Nalala na yeye kila siku. Kwa pamoja. Labda umsali ako lonely. Mimi naweza ona nikaa ko lonely sana. Ama japata dem atakuja kuishi.
This nigga inga no bitch. Hadi mimi lakini niko na the same, ninakubali na nyinyi na watu msee. Ah. The fact that una text dem chali mwingine unamwambia oh dem yako.
Protect your ego bro.
Man, msee ana pride at all.
Yeah, protect your
ego. Kuna like men wenye wako
hivyo. Ngoja like ati sasa hiyo ni ubrother.
Hiyo ni nini hivyo?
But kuna men wenye like a girl ndo the priority.
Oh, yeah, manze,
kama dem.
As men, we tend to show our girls how we love them, but also get to protect our ego. You dig?
Yeah.
Akuna vile, kaa nataka kumwambia manzi yangu I love you, uwezi mwambia straight up na my boy. Eh? Unasema sawa mara mbili. Unakata siku.
Youngster
hey, man, bro, hey. As in, and she know, she has, to, if kama yeye ni wako, atajua hizo gang signs. You hate it, why? As in, literally.
Nikiwa with my boys, unajua I'm a different person.
Yeah. I'm not your boyfriend, like, no, I'm a friend.
Women act on emotions. Sika, nini na act on logic.
Bona msifiri na logic kasi, like,
we are different.
Bona mnafamu kwa logical. Nile, unajoin with my guys, I'm another person. Labda mini talkative ni nini. Nkiwa na wewe, I just want to listen to you. Sina story.
Unaona, we labda, weju, tuseme tuka mii niko na dem, na lala na ena mwambia vitu zenyara, hakuna boy anajua. Unanipata. Sasa huu, pillow talk. Alafu unajua hao maboy. Hao boy unawadanganya kwa hizi streets. Unawambia different story. Unadanganya vile uliendo kachipo dem na hakuna kitu. Hakuna kitu lidu. Juu uliogopa utashikwa na manzi yako. Unanipata. Yo, ushaambia manzi yako ni hivi na hivi na hivi. So, no wonder mimi naona haiwezi kuwa the same. Nika kwa nyumba, mimi ni chali yako. Nikata kwa ndani ya nyumba sawa. Eyo, uko na right ya kuchachi. Lakini ama kama tuko na date, ama tuko na wewe. Ama kama tuko na wewe na marafiki zangu, but on phone, you know. Hata mama angu ana respect. Akisa, oh, sawa, sawa.
Hakuna story mingi.
Hakuna story mingi.
Yeah.
Jusa mama angu anzia, haiwezi anza kukutetesha mbele ya marafiki zako.
Yeah, atangoja.
Atangoja time kutuni wawili.
Shit like I don't like what you did back then.
But pia ni kuelewana, labda wewe umepata chali mwenye anaweza sema hivyo.
Yeah,
ni sawa pia.
Yeah, that's good.
Ni sawa.
Lakini sasa kwa hii case, ungekuwa the person mwenye ana receive your message.
Oh my god, ningeshukisha huyo mseni aje. Wow. Ningekuwa hata kawe ni shit. Asizi mbongesha shit but ningekuwa like bro, una exaltaje dem.
Mimi namuuliza kako straight.
Kako straight.
Kako straight. Juu, okay. You know, ama unless unjama, unajua kikutext tu mwanaume, yu kifanya America bro, basically unaitisha gang to gang, unanipata threesome to as in nikaa tu, jumbwano unaende uboe na uende ude, ujui hatu uboe, amjazayana.
Yeah, I'm journey like that.
Juu uboe amuliza ni nani kwa your text, hajui mse.
Lakini inawe pia unafaa kusympathize na umse, maybe vile tu tumesema. maybe he's just a loser, like maybe tu ana mademu wengi. So the fact that akona huyu mmoja anamtrend
heri hii cause at least ya ameji express hapo hivi. Kuna watu huwa wanajua in certain situations because of love. Yeah. Wanaume tu kuna sio wanajua. So at least ya ameji express na hiyo ndio that was his way. Aliona ange move past it.
Yenye, no wonder tulikuwa tunasema msaa. Hiyo kitu tumeongelelea basically muongelelea to mental health. Juu, hiyo ndio kitu inasumbua watu wengi saa hii. So many people are dying, man. Mda aliachwa na dema kajinyonga hapa South Sea.
Imagine.
But then, on social media, some American rapper, our man did something. Aliachwa na the girlfriend, after Jew, and he was 20.
Man, 20, you msemi young, yani, atajua life.
20? Okay, but... Ah, so yeah, nine kweli. Mental health. People do things they didn't even mean to do because they're not thinking straight.
And you know, huku, mental health, see, like, it's not taken seriously.
Yeah, that's also true.
That's so true.
At all.
We mental health, takufinya. Takufinya. Stop killing our niggas.
Yeah. I feel like huku mental health, niliona the other day on Twitter, me spend a lot of time on Twitter. So niliona, aso ya kisema, kuna watu wengine wanakongo wame associate mental health na kukuwa na do. Wanacheki cause, wanasema saa mtu poor, haizi afford kuwa na poor mental health. Cause, akona so much going on in his life, trying to get this money, living paycheck to paycheck. Ati saa haizi kuwa na mental health issues. Saa ati haizi kuwa depressed. As you feel, ni kama kwa lonely life. That's what people were saying there. But me, I feel ni different. Kila mtu anaweza kuwa na shida. Set in a refer to a particular status. Ati kawe ni mdosi ndo kwa hizi shida. Unafako na therapist and whatnot. Depression is real. Watu get depressed. Na ni sawa. Bora tu like you come out of it.
Just talk to someone.
Talk to someone, yeah?
Yeah. It isn't, but just, you see, that's why it's always good to get a psychiatrist or a psychologist.
Therapist.
What if you can't get one?
No, you just look for someone you don't know. Talking to someone you don't know is the best idea. Because, unajua, talking to someone you don't know you might never meet them again.
Yeah. Anonymous.
And you tell them your problems, and listen to what they have to say.
And anakupea a different point of view other than your friends.
Other than, and yours.
People who know you, na pia yako. Talking to a stranger inakuanga fiti sometimes, unibamba.
Because hapo hivyo opinion yake, akujui, so opinion ni unbiased. Itakuwa genuine,
yeah, itakuwa genuine as fuck.
It's like there was this time we on a social media and we need to app and it to whisper. So like apo you just go, it's all random, like they don't even take any of your information. So people just go there to like post something like deep about themselves and sana about our mental health. But then you can just get someone, unaenda unamwongelesha, like you greet them and ask them what's going on. You just have a short chat, mnamalizana hivyo, but in the end, like at least you mwongelesha mtu in a way. Oh. And then you've let out whatever you
want to say. Vent, can you look one out?
Hey, kuvent is always the best way.
Yeah. Again, sakama haun. I always call some to a kuvent. No. In this online platform, mtutu yoyote, tunampata hapo, unamuambia. Ata ukiwa kwa mat, unasifili tu kitu imekusumbua. Talk to them. Mina kumuka kuna day fulani. Hadi ilikuwa tu recently, last week, nilipata na dem kwa mat. Sao dem ni dem refu. She was 5'8". Hata kuniambia jina yake, tuliongea but hatuku discuss names. Ni ile saa akahama kwa hiyo kiti ilikuwa kando yangu. Sasa unajua hii social distance and all, mwezi kaa pamoja, but saa akakama hiyo seat. But she was uncomfortable. Saa mimi nikaona tu nimuulize, kwani uko uncomfortable? Akanisho, manze sitoshei kwa hii kiti. Sasa niko like, hautoshei kwa nini, how tall are you? And yamanze sana niambia in Howards I am 5'8 mimi natoshaje kwa hii kiti au watu wanakonga kitengeneza hizi mat au kwangi wakifikiria sisi watu warefu vile tutatoshea. Sasa mimi namwambia na hii kiti iko katikati, you know the seat that is in the middle at the back.
Yeah.
Namuuliza mbona usikae hapo and you can stretch your legs. Exactly. Hivyo tunaambia tu unaweza stretch miguu. Aniambia tu it still doesn't work juu sometimes mtu atataka kupita mbele yako. Sasa itabidi ujifinye tena ndo ama mtu ako kando yako, so it was just like wow. Udema lini venture yote. Na vile tulishuka hiyo mat hata tu kuongea niliona tu ameenda na tu ni sawa. Sasa mkimbiza. Your story kumishikio design sasa mkimbiza nikata tu aende. So yeah, talking to a stranger inakuanga very fulfilling. Mimi hadi napendanga. Unaongea tu na mse yote utapata.
Na under mental health ina win juu people wanafikirianga tu kukaa peke yao and shit, which is not right. Ndio kukaa peke yako utafanya kitu tu kujua unaweza fanya.
Yeah, but still kuna wasi hawapendi kukaa na watu.
But like ufai kuzoea kukaa peke yako.
It's not good. Yes, so we were talking about ule mse fulani mwenye alitext dem akimwambia
she needs something support.
Oh, akiambia his fellow guy.
Mimi hata sikumbuki chenye lisomo ni tu hiyo ile hizo phrases za mwisho ndo zilishika attention. But yeah, as we were saying, that guy
probably he might just want the best for that shot.
It's not bad, but unajua ku hiyo kupenda dem ni kitu fiti sana. Unajua sasa tunaweza ongelea kupenda dem ku simp ni kani kitu mbaya, but sometimes I feel like kau unapenda dem wewe msimpie, lakini mimi sidhani naweza penda dem
ya design. Lakini yeye amescoop too low.
Too low, eh?
Yeye amescoop too low. Hadi sasa aende.
Yeye atasiku. Isi ku simp, isi low. Okay, ni worse than ku simp.
Yaani oh, whatever is.
Hata kama ungekuwa na a chance ya dem kumrudia after cheating. If the guy had not done this before, like there won't be a possibility. Lakini sasa vimefanya. Me I can't go back to that. Does that.
Yep, you heard it. You heard it from
you heard it from Michelle Charlie. A female half by herself. I need to pay her views.
Ndio kawe ni exact usifanye hivyo.
Sana itaji character development nyingine proper. Ile nice yenye itafanya aji heshima at least.
That's the only way.
Eh, wamsema mimi alinishangaa.
Kwani hajijali?
Nah, it's cool, like, tuachane tu naye atujue what he was going through. Unaona, maybe he had some problems. Lakini hakuwa na options, tuseme hivyo, hakuwa na options.
Eh, kweli, kweli. Ama labda pia alirogwa tu if witchcraft is real, labda.
Guys, allow us to take a short break. We'll be right back after this.
The ads.
Don't take it personally.
You could get a refund advance of up to $1,200.
I'll have a Coke.
Is Pepsi okay? Did you just ask if Pepsi is okay?
Excuse me?
Of course Pepsi is
okay. Just saying okay?
No, no, no.
Okay.
Like this. Okay.
I wanted a Pepsi.
Okay. That's what I'm talking about. Ew. I like it.
Did you stop by for my Selena Gomez tap water? It's the finest water in all the land. I'm giving it away to help kids. Have some. It's delicious.
Selena Tap. It's just like your water.
Good, huh?
But you can feed imaginary cartoon birds with it.
So good.
Get Celebrity Tap and help.
Okay, you're such a good guy.
Good girlfriend.
Majiprotect.
Yeah.
Si majiprotect. Si naona kwa hivyo ni kujiprotect, you boss. Unaweza kume unapata kume days amekuwa kitoka mechi na anakuja na una mpe blojo. Mimi na Nairobi nimeonyesha vituko bana.
Imekuonyesha vituko uko na ki testimony.
Ah, siwezi sema.
Unajipeleka kaburi.
Inafaa hivyo man.
Ah, si lakini si ile time nilikuwa na gari nilikuwa na drop man yangu. Sisi kushaiki Oscar.
Hebu tuambie sio huko tusho.
Azi, lakini ya hope siko.
Chambia vio mana, hey, imata, hey, imata.
Azi, wa drop manzi yangu kwa msia kwa ya mdishi, ki sponsor flag.
Oh shit, na huku unajua.
Kwa John kwa nko yake.
guy
had it in flood unajua alikuwa na iPhone na Mac so unajua iMessage ukitumata kwa iPhone wewe na reflect kwa Mac had it time leona hey babe I left my shoes uncle Mac hey yeah.
Allah
hivyo ndo message hiyo
uncle Mac
handed like you
but your text ndo nilikuja ku realize tena mimi ndo nilimpeleka kuchukua hizo viatu ndio tulikuwa tunaenda to rivers lakini si ni life
man, vitu happen tu
mi uzuri time niliamua kuangalia text si ati ilikuwa DM yangu ilikuwa more FWB thing
hey.
Lakini niliangalia cause nilikuwa nimeanza ku catch feelings nikasema I'm risky like this. Alikuwa ame unlock.
Bro,
siku smile the next few many hours. Nilikuwa tu hapa hivi kama kizambi. Nakuja kwa ulizo shida nini?
Unashindwa hata kuongea.
Hapo tu ndo niliacha. You see explain chenye niliona.
Oh, but si mimi yangu si ati nilikuwa naangalia text. Mimi ndo kitu lipop. Ilipop tu kwa laptop na shanga fuck. Yeah. Hey. It's never that serious. Unipata. Lakini
unipata. Lakini wewe ni vizuri ulijijulia.
Si mimi nilitoka tu.
Then kuambiwa na mtu mwingine, mimi naangalia na konga painful. Sijaiambiwa though, but you can imagine
mtu anakuambia. Yo, akwambia unajua unaambiwa wangu ni usiki.
Uamini
acha. Uamini unaambia ujamazi hadi ujione. Sikutajiona utasema niliona ya red flag.
You don't know how like I know how.
Haiwezi kuwa.
Kako night time. Nilikuwa classmate wangu. Sasa I see sawa jina yake but sasa si anacheza football. Sasa tuko class moja nini nikaenda hii nilikuwa nimeenda 18 nilikuwa Thursdays unakumbuka hiyo time Thursdays nilikaa sijui aga Mayfair na two box sijui 10 sijui for how much sijui ilikuwa 45 45 bro mimi nani nimeenda 18 naona bubeshi nanga kwa manzi rembo yani student center kila mtu anaangalia tu manzi yake lakini huyo manzi amekafu no boy hadi shule ile mnajua nyenye ni mbaya bana nono dema na mumunyo 18 ile 18 ni madhambi ana mumunyo cheki sa ile the next day it happens ara siku mimi nilikuwa na hangover nimeingia class ara siku sikumbuki hata hiyo story sasa ndo Trevor amekaa kanda yangu akaniuliza bro fuck manze shit manze jana nilikata booty call ngoja call ya manze yangu alafu alidoze bro mimi kaangalia nikajifanya tu nasoma class. Sasa unajua mimi sikuwa mwongelesha jumi hizo ni businesses zangu. Sasa nilikuwa naambia best yangu mwingine bonya nyama zangu ni panganga. Kwa mtapo bro manze hey huwezi imagine. Jani kwa 18. Kidogo guess naona nani? I never nani. Manze you this. Kidogo. Ubo yako vicho uboe macho ngumu. Bro manze yako alikuwa pijana usiku. Ati I see alikuwa medoza. Uko sure? Ayayayay, this is Dani. And then he was like, mniambie tu kweli. Ah, Arnold atakwambia, Arnold alikuwa na mali moja. So uba kaidrisha kwa watu mimi kabidi tu nime.
Inabidi umesema.
I was only break up jo.
Hapo tu. Alimcall ama.
Lakini kitu mzuri, uboy pia alikuwa japap. Unataka japap?
Ye nini?
Ako kwa streets.
Ako amekaf.
Alikuwa amekaf lakini ako amekaf. Sina kwambia anga siku hizi sasa rapia kuzielewa ni nguvu.
Paradox.
Kwa yeah. Tuna plan B. Cookie dog.
Lakini hapo sasa. Hiyo tunakuja kuambiwa. Vile saa huyo amekuja kuambiwa hivyo. Alafu mse mwenye anacheke hivyo alafu anachachisha.
Hiyo ni the worst person anaweza kuambia story. Kwa sababu amekuweka on heat. Not on heat. But I'm on the spot your moment
utafanya utafanya nini about this
uni demu yako utampigia umuulize if what I'm hearing is true ama unaachana tu naye makampatane umuulize your story
ama utabaki mimi na believe na reverse psychology
so what would you do in that
situation unatakuona kata hesitate unakuwa tu very clinical about what you're asking unakuwa tu mkora unasema madhee babe you slept and then me and my boys decided let's go to 18. Yeah.
And
alafu unanipata una think of something manzi yako atashtuka ata panic who are you with definitely like you mentioned you would have nali niona okay mention to Arnold atajua fuck
I'm made at that point asashiko mse
there's no way of turning back atakutapata kaka kuna gata ataendelea kudeny but kana kupenda ata admit
atasema tu kweli
atasema tu kweli. Sorry, inakuwa gatu, usifikiriange na nguvu, kifikiria kwa nguvu na mwanamke utaishinda. Wanawake, uwezi, atakugwara bana, mabeshtangu wanakuja miguwaro wa uso bana. Na kuna kitu unaweza fanya, juwe ukipiga demu endo naenda nani. Demu anaweza
kupiga. Utakuwa koti yako.
Afu unajua pia weka tu mwanamu uwezi piga demu.
Ya mbo unampiga.
Uwezi. Kaa babake akumpiga we ni nani. Hata kaa babake anampiga. Uwezi. Uwezi
mtu unafaka
piga mwanamke.
Hey, yo, but I've seen like mimi na mademo akitest niggas wakiweka in certain situations zenye demu teme na kusumu ama demu nyo anakurushia mangumi and anakurushia sufuria all that shit
yeah.
Uta fight back uta dodge tumba kamusho
mi hata misiezi as in mina feel naeza mumiza vibaya sana ili tu toke hapo as in okay hata siezi hata siezi mguza siezi lay a finger but ili tu nitoke hapo juu uta end up ukibaki hapo uta end up kufanya kitu uta regret
yeah uta regret most definitely
yeah
but
unajua ama yeah. Ama hata okay. Yeye ndo atafanya kitu ata regret juu mtu mmoja ataumia
yeah lakini si yo kama ni kuumia si muumie like yola in this mimi sioni mbona game anirushia anirushia sielewi mbona game anirushia vitu kama sufuria na mimi like nitulie tena naishi base ka fourth floor maybe hata nikitoroka maybe hata nifuata anirushie some shit bro if you throw hands you must be ready to catch hands inakwanga that simple hakuna venye itakuwa fair tumu amenikula bareka 15 mimi namwangalia tu nazi lazima nimkule maybe ngumi moja tu kumweka chini tu ile tu seti na muumiza ile tu kumweka defenseless you get alafu after that maybe namfunga mikono na mwambia let's talk about this acha tu ongea like normal people violence is never the answer mimi nakubali but ni ile sometimes dem pia akifanya vitu kama hizo anafaa kuwa aware
itakuwa that logical in the moment.
Itakuwa that logical imani.
Kama acha nikwambie pia shida ona. Acha nikwambie.
Slap that.
Acha nikwambie. Sio unajua na emotion kama uko emotional. Na uengage hivyo bro, haitakuwa ile ngumu utaona. Itakuwa ya nguvu.
Utamkula nguvu.
Hey,
imagine ile saa mzima hapo.
Si azime bro si namweka tu fiti na make sure the blood is going to her head. Hivyo ndo atamka faster. Namweka tu position fulani ya kulala na mgongo. Miguu inainua juu. Nikingoja amke tutaongea about
this as. Unamwambia now we can't.
As long as hakuna evidence, acha niombe kimoja. As long as hakuna evidence, haizi prove your kitu ili happen.
Imagine what you're saying is only good in theory, see practical.
Nah man, I feel like it could work. Mimi naona ni kai could work. Ni ile bora hujamuumiza. Unajua kama akona bruise, that's evidence. Naona kama amekatwa mahali hiyo ni evidence.
Obviously
ukimgonga ona yeah. Actually unajua ukislap ushaislapiwa kwa class alafu bado nini prints za mkono zimebaki.
Yeah.
Unajua hiyo ni enough evidence. Akienda tu police station sasa hiyo.
Yeah.
Na waone hiyo print ipigwe picha. Ama yeye apige tu selfie hivi immediately.
Yeah.
That's it for you bro.
Lakini acha nikushow.
It doesn't have to be a bruise.
What if simu yake imezima na nimefunga mlango? There's no evidence at all. As in mimi naambia nataka kuidiscuss to the
minute possible. Wewe unatasema tu. Sema tu nataka make up sex.
Hii ni fetish hapa.
Use nataka make up sex. Of this. Yo ni fetish. Yo si noma.
Set the fetish ni little like
Evlo meitetea ti unamfunga una
like kazi
mingi mzee
na handcuffs ama
mingi
uni demana kuchapa bro man defend yourself una check una I'm sure mkiongea kani mtu you've slept with kitu moja mimi hujua, anyone you've slept with mneza katu naye chini na muonge. As adults, juu mmeshaona na uchi, there's nothing else you can hide from each other, you get. Na amekuwa na wewe pillow talk, umemwambia your most vulnerable things, so yeah. Nakatu naye chini mnaongea, mna discuss your story. Kuna ngaja ya kuchapa dems katai, but sometimes you gotta improvise. Ka dema cooperate.
Michelle, what's your take?
Even if she's
what did you just say? That it's not right for to lay
a hand on a woman.
Even in spanking.
Spanking is okay.
What? Well,
you know what I mean?
Yeah. Chapa mtu.
Speaking from my perspective, okay,
we say violence. Oh, yeah, we say violence.
So, say it, I can say violence to me.
But lakini nasikia kuna madem tu wanapenda hizo vita. Wanataka.
Inambamba.
They kind of keep the relationship exciting. Oscar.
No.
Simnyonge.
Unless she likes it. Yoni sawa.
Unless a fetish.
Yeah.
Okay. Hizo ndo, ati ulikuwa wasema ati hizo ndo kuna madem sando wanapenda.
Yeah. Wanataka tu hiyo uondo wanapenda.
Inafanya hiyo relationship ibambe.
As in, unajua inaweza pata, mbona mna fight ni kitu ingine kubwa. Hadi sasa hii, na mtaki kuachana, mnatandikana tu alafu, nika kufunzana adabu. Unaona dem anaona acha nifunze kijana, anali. Wewe ni bata wanaoe kidogo.
Lakini unajua hizo stories zinazokuwa fun mtaki kuchapia.
Aje.
Lakini hiyo ile ndiye nilikuwa na demu yangu. Acha nirushie sufuria. Nikasema zi haiwezi, nikamrushia kijiko. Kile kitu kile unaona inakaa kwa interesting though, msaki kuambia so. No shame in it. Kama na fight, kuna watu fight na ni sawa. Hata TikTok I'm sure mmeona na couples wana fight. Lakini I guess kuna ile kuna a thin line between fighting playfully na being violent.
For me,
it's a no. It can't work.
Hiyo ni si negotiable at all. No matter what.
Mabuo naweza kaa kwa relationship violent.
Like, kama I don't know. Why not? I mean, kama as long as hamuumizani, ni sawa. Unajua kwa umenyeka on the spot. Hapa lazima nikuwe vulnerable, but okay, mineza mind violent to some certain extent, but not necessarily.
What extent?
Ile extent ya kunikata, kunitoa damu, hiyo sasa ni I can't
so
talk
about that. The
limit, si mtakuwa na safe word, mtakuwa mnachapana, nikisema banana or something. Wachana mimi jo, mimi nimeumia. I'm down.
Kwa kuwa una spank, una spank.
Kuse kwa ni mnacheza wrestling kwa nyumba. Wana settle disputes.
Like, he wanted to send you all the equality, mse.
Umesema mekwa empowered.
Mse, women wamepata so much power. If she thinks and has a fight na mimi.
Akuje.
Twende, mse.
Unasema
promoting equality.
I get you, now. Unamwonjesha tu kidogo mwambie, wee, jua mtu unacheza na yeye.
Bas, hivyo tu. Alaga. So, simbaya. Yeah, I feel like that was a wonderful chat about violence in homes. So allow us to end the podcast here. Yeah, it's been me, Marvin Kehato.
Your boy Oyugs.
Mufasa Omolo.
Over to you.
AKA.
She's Ian. Forgotten the name.
Kuna Ian and Yang, so unafaa kuchagua moja. Yeah,
Ian.
Mrs. Yang.
Well, okay. That's her first nickname.
Yeah, that's a first nickname. Also, thank you guys for listening to our podcast. We really appreciate everyone who listens to us. Kila mtu mwenye na to support sharing our podcast. We really appreciate it. Also, kwa na Andy Arnold hapa imebamba. A wonderful guest to have him on the next episode, most probably.
Trust.
Awesome. So you guys take care and have a good day.
Till next time. Avoid those people. Life ni bure, survival lazima. Ushaiba na light skin ukapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box nilimponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje, kopro na geri. Wana different slogan. Slim alibambo, belly litoka. Na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada. Ndo munga anapiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao. Safa na shinda mbona jafuliza. Mina mastana ni hotbox. Masala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome kihantax. Sunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msanatisha. Juu wakati imempita. Lakini nasikia ma socialite mboka kiisha. Survival lazima. Nilikula mali ya njoro. Njoro alipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswahili ya mtamu. Mbora meru na sauti alikiba. Buti ni preacher. Goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shak mifika. Buti ni preacher, goda kibongo na juu.